I feel pain when an African man kills an African lady. Why do you do that? Neta badera swibi zwanu zwothe ni chijena heren. Chichaba ni hukuriri wa vhafumakadzi vha khou reipiwa. Vhaṅwe vha to chipiwa na miṱani ye vha maliwa. Jole yete o wanala mulamboni, vha lushaka vha khou mangala vha sa muvhone. Upfi o vhulewa nga honoyu Filimoni, zwiyari yo fhisa ri zwi vhona Filimoni. Upfi ndi kale vha khou ḓi lutana, vha kha mbingano vha si tsha funana. Juliete o zwi ṱalutshedza vhangana uri u khou rwiwa hayani ana vhana. Vhangana vha zwi dzhiela fhasi, vha vho to zwi vhona na hasi. Miṱodzi i tshi vho wela na fhasi, zwa mangadza vhadzulapo, zwa mangadza na khosi. Uri o vhulawa lini a vha ḓivhi, vho mu wana ho no ḓifhela maḓuvha. U vhulaya muthu ha peni ndi tshivhi, mara zwi vho itesiwa no maḓuvha. I feel pain when an African man kills an African lady. Why do you do that? Neta badela zwibi zwanu zwothe ni tshijena heren. Tshitshavha ni hukuriri wa vhafumakadzi vha khou reipiwa. Vhaṅwe vha to chipiwa na miṱani ye vha maliwa. Filimoni ombo ḓi shavhela tshikhuwoni, mapholisa a muṱoṱolusa a muwoni. Ombo ḓi tenda hango vhuya a ita con, vho mu vhudzisesa uri o zwiitisa hani. Uri o tambudzesa Juliete, Juliete ambo ḓi ri u khou bva nga gethe. A ri kha dzhene goloini a mu fhelekedze, hayani ha hawe ono paka na dzibege. Vha goloini a ntsha tshigidi a musumba, ya paka nḓilani ende hovha hu vhusiku. Ombo ḓi mu davhalasa musi o musumba, hango tsha tshila ombo ḓi lovhela hanefho. Ndi hafho a tshi humbuluyela mulamboni, a swika a posa Juliete mulamboni. O hango uri malo fa a kha ḓivha hone, mapholisa a tshi mu wana o wana a hone. I feel pain when an African man kills an African lady. Why do you do that? Neta badela zwibi zwanu zwothe ni tshijena heren. Tshitshavha ni hukuriri wa vhafumakadzi vha khou reipiwa. Vhaṅwe vha to chipiwa na miṱani ye vha maliwa. I feel pain when an African man kills an African lady. Why do you do that? Neta badela zwibi zwanu zwothe ni tshijena heren. Tshitshavha ni hukuriri wa vhafumakadzi vha khou reipiwa. Vhaṅwe vha to chipiwa na miṱani ye vha maliwa.